La général d'Angote. Kilungile shatete.
Kana nipa mambo ya pwani ya ginapandisha.
Mashi
Lozi kitandani ya ginasimika. Roni tichibu anakatisha. Tanya kanga mwali ya nafokatika. Tamani alelele. Alelele. Na sikio mishika hapa kini kusa huku ukini chumu mimi kini busu busu jama
kubwa ya wakubwa fela Hamisi talenta
kama kono kono mwenda pole kwenye mchanga na kupa mkono wa kongole baby we mwamba hesabu za kukokotoa umenifunza wewe waniamisha mikoa bomboli kwa ukelewe oh mapenzi ni kinywaji soft baridi wananuna mwenzao ni kifaidi oh malezi amerithi upande wa bizi mwali nyuma kama mlima itiki oka, oka, oka,
Nelson
oka,
Kisanga
oka, 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 oka,
Jamal oka. Mustafa
Usizitishe chumi tapata safura
Soda
Nimeambiwa chuzi unacheza gachura Sachura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu jampu
Achura oh
Anaruka ruka
Jambani chura
Anajampu jampu Atete 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 Give out the balls Atete 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 atete
Fagiria
Wah Sempuela babu
Fagiria
Wah Eto kumwembe Idris guitar
Sema sema kando, ayo mambo ya kinafi Kama wayaweza mambo, uje uonyeshe kati chura
Anaruka ruka,
chura
Anajampu jampu,
oh chura
Anaruka ruka,
chura
Anajampu jampu
Adede, 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 adede
Idi Santos
Adede, 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 adede
Fagiria
Wah! Ricardo Momo
Fagiria Wah!
Doni ya madoni fumbwe
Inne, inne, inne baby, inne
Aristotle
Inne, inne, inne
RJ the DJ
Inne, inne baby, inne
Forest Kawa
Inne, 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 inne
Tambwe
Uyo mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Mune mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Oh, anasifu Sifa za makusudi
Anakusu
Mwana najibingiri
Anabala
Fudi fudi
Anakusudi